Sabasajja kumatikirago ago mulungi muno chaitiridde buli mwaka biba bilala tumera tugenze mu maso ebikadde biwedde watutumudde nyonyo kuva mu mwaka oguwedde Katonda kume mwenyango yekwe atukunganya yekwe atubumbira yekwe batiseduge otumudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'okwanjawulo obukulembeze obw'ennono obuggyeeyo bulungi nnyo n'olaga ekifaananyi ekituufu otaddewo emisinde olwanyisa obulwadde amasomero ozimbye n'owerera Ssaabasajja oyitimusizza eggwanga ly'Obuganda tweyanzizza mu mawanga gonna agali mu nsi obazambo gw'otusangayo kale obona bw'obuwanguzi ne Kabaka Foundation yakula erebunyensi ewadde Buganda ettutumu yekwe atukunganya yekwe atubumbira yekwe batiseduge otumudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'okwanjawulo obukulembeze obw'ennono obuggyeeyo bulungi nnyo n'olaga ekifaananyi ekituufu otaddewo emisinde olwanyisa obulwadde amasomero ozimbye n'owerera ayibene otutuusizza ku mutindo gw'ensi yonna ng'obwakabaka bwo bw'olamudde mu biseera bino ebya dotcom eby'omulembe bibyo eero bitaddewo olulele tu CBS ne BBS bwerabaketu ejjudde yekwe atukunganya yekwe atubumbira yekwe batiseduge otumudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'okwanjawulo obukulembeze obw'ennono obuggyeeyo bulungi nnyo n'olaga ekifaananyi ekituufu otaddewo emisinde olwanyisa obulwadde amasomero ozimbye n'owerera obwegendereza obwo obukozesezza ne kabeera maanyi ganjawulo ne tweyongerayo otukuumye ffenna tuli mu mirembe otugasa bulungi era kati ffenna tukolera wamu ku masengereko n'amasiro taata weebale watukunga bulungi ekyo ne kiggwa yekwe atukunganya yekwe atubumbira yekwe batiseduge otumudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'okwanjawulo obukulembeze obw'ennono obuggyeeyo bulungi nnyo n'olaga ekifaananyi ekituufu otaddewo emisinde olwanyisa obulwadde amasomero ozimbye n'owerera olwaleero ku bibya ku bibiza ddala bakisimba buddo yayimba yakatyabula Tulamasetule, tulako utozi Maseka kumbinja lewona Lewosa ya tunge la sanyu Neba wanyo wafu we walisi Mwenye ko, tata mwenye Kando mazina go Wangara nyo katunda kume Yekwe atukunganya Yekwe atukungira Yekwe majiseduge
Remember where you got it from. www.djericom.com